Yeah! Ladies and gentlemen, from the African aftermath, introducing Peter Minotti and Bonke. Yeah!
The African aftermath, the way I ride up.
La la! Cheza, cheza! Peter Minotti and Bonke. Tup, 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 tunafanya mambo.
Nikishika hii mic mahaters wote wana lose sight, wanaanza kushika nare na kuwa bitter kabla wajarealize time yao itarun out. Na Manoti Bonke na Spita watawapita kidesign ya chita. Hebu sikiza vile hii industry na Twitter, tukistruggle tuta get through, tukihustle tuta get dough, tukipersist tuta get more. Huu ni mwanzo wa mawazo, ndio maana mafans kibao tuko nao, na wata request ngoma hata tukiwa ngambo. Mafans wote mikono juu, mahaters mtadu. Mziki kwetu ni ka network, tutarompwa huu mtandao bila wao. Tayari tumenunua hao kwenye cloud na madhao, so kama wendi heta, ngojea ukurasa ufuatao.
Turn up your system, got to fight for everybody now. Lala, cheza, cheza, Peter Minotti na Bonke. Tup, 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 tunafanya mambo. Lala, cheza, cheza, Peter Minotti na Bonke. Tup, 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 tunafanya mambo.
Bado ongeza volume kiasi juni hewa ya raida na kaime kushika basi ni hapo hapo.
Huni manzo kula pako, usiguzewe kula na macho.
Wali ni ibia ngoma ni katuli kiasi sami, nimerudi na wakata makasi vile walithani saiwezekani. Ni Minotti juu ya tracks hapewa hewa.
Cause tuna come through, tuna chafua chafua, tuna tambua tambua.
Mambo bado ongeza volume kiasi juni hewa ya raida na kaime kushika basi ni hapo hapo.
Up your system, got 254, everybody now. Lala, cheza, cheza, Peter Minotti na Bonke. Tup, 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 tunafanya mambo. Lala, cheza, cheza, Peter Minotti na Bonke. Tup, 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 come on, tunafanya mambo.
Awezi nika mchini, yeah. Kizuri chache usana kipache chache mbezi, yeah. Asali niko ayoke na enzi niko mafi, yeah. Ule kota enzi, of course mili kula wasani bila talanta. Bashoka sipo panga, uliza kama kanga. Dangu wa mishilanga, kazine kumanga manga. Wamekuwa kama kuku, wakiwa na vifaranga. Mia MIC, kumada awawezi. Wanijua kwenye rap, wenyewe watu wezi. Kwendeni mpande mea, kama daily mea. Mamwezi fanya miracle kama pasta dea. So don't you dare, chukongu mimi nyi, ni kama musu. Pitu mukisonga your day, pour water up on your head.
La la, cheza, cheza, Peter Minotti na Bonke. Tup, 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 tunafanya mambo. La la, cheza, cheza, Peter Minotti na Bonke. Tup, 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 come on, tunafanya mambo. Peter Minotti na Bonke. Tup, 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 tunafanya mambo. La la, cheza, cheza, Peter Minotti na Bonke. Tup, 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 tunafanya mambo. La la, cheza, cheza, Peter Minotti na Bonke. Tup, 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 tunafanya mambo. Peter Minotti na Bonke. Tup, 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 tunafanya